Pizna ndani ya church, corruption imekuwa most topic agenda. Pizna ndani ya church, corruption imekuwa most topic agenda. Pizna ndani ya church, corruption imekuwa most topic agenda. Pizna ndani ya church, corruption imekuwa most topic agenda.
Canceling agenda, topic ndio zinanidi kukansuliwa but people will respond. Reverend understand bele na kushout teacher nilisimamisha mimi mwenyewe. Kauwezi follow the rules, kanyaga nje mlango iko wazi. Bidini yohitajika hapa. Proverbs 22 hadi 24. Usifanye friendship na mtu wako hungry. Nikikuona utajua kama wewe ni mtu wa bidii. Tena wewe ni mtu aina gani? Characteristic uvivu, unyonge. Mchango inahitajika, maendeleo ya ujenzi. Church ni ka supreme court, ile ya mchunga. Pastor ndiye ana decide kaa na kucontrol. Kila mtu ana follow wote anasahi. Sana sana mambo yetu bila 1950. Need like my youth pozao wao ana understand. Tena wako rada ise. God alikreate earth first day hadi seventh day akapumzika. Inatubidi hata sisi tukule vako. Hiyo day inakumsifu. Kulingana na scripture za madisciple na manabii, hiyo wao tuna follow. Tena wali write down wa yanatimia hadi wa leo.
Business ndani ya church, corruption ndio imekuwa most topic agenda. Business ndani ya church, corruption ndio imekuwa most topic agenda. Business ndani ya church, corruption ndio imekuwa most topic agenda. Business ndani ya church, corruption ndio imekuwa most topic agenda.
Ujitie moyo cause maisha ni kupanda na kushuka, kusonga mbele. Daudi alijitia moyo hadi akashinda Goliath. Watu wa wanaropoka heti ma business wakisikia neno kuhusu about matoleo wanawika. Kisikia mtu anawika, huyo ndiye ana destroy the word of God. Ana spoil the ministry Kenya nzima. Mali ya Mungu, mali ya Mungu, yote ni mali ya Mungu. Nilisikia watu wakisema wamemwona Yesu kibra, kumbe alikuwa ni Kalasinga 1990. Ikiwa wewe ni Mkristo halisi, jatia moyo, usiwe mtu wa kubibaishwa wala ukutishwa. Kaa ngumu kama Daudi, hata kusukume uanguke, waambie bado utasimama. Wasi utrai kuchange business sana sana wakiwa kwa mabezi. Watu ushinda wakiongea mambo kuhusu mambo iwe usu. Ile dini tu watu wao wamebeba pesa, bila pesa huwezi kukaribishwa. Yeye mwenyewe hana hata ile, ndiye maskini kijiji. Sababu kuongelea watumishi mambo hayamuhusu, wape heshima na ujipe shughuli.
Business ndani ya church, corruption imekuwa most topic agenda. Business ndani ya church, corruption imekuwa most topic agenda. Business ndani ya church, corruption imekuwa most topic agenda. Business ndani ya church, corruption imekuwa most topic agenda.